Safi nimekupa moyo kainama, mi akili zaniruka si ya chimba cha yeye, haki miukwa yani wapenda nao, penzi moto unafuka, acha wangue wao, na maumivu ya mapenzi wala staki tena takuwa kitena takuwaza. Oh yeah, atakuwaza. Oh yeah, atakuwaza.